Ona ba, gafu wanyabu na a patente così piano. Obodo nebuso ibe baya o ona bugini se logo na mba oku ana bu oke nsogbu nwa kada bi funa nya nya mini ebe udo nya weli die ibe de joji we kalia nwa agulari na mulari ogini buso buwe manna maraze wanye makiri oku ana o ebi manana di anyiwe bia aniga di anyiwe na kaisho aji obi wanye abu ogini kaina chonuwa o
achama bi wanye
abu ogini kaina chonuwa o
achama bi wanye
abu ogini kaina chonuwa o kaisho obi wanye ogini kaina onye nwego nwe nwanne onye ne nwere ego ne nwere uche onye ubi amọ n'azụ ụmụ ọkachie ka nna jụọ ịmalụ ibe ihe melu m ma nwụrụ melu mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene ịmalụ ibe ga emelu m ma nwụrụ melu mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene maka na mmụ ị na-emelụ onye nwụrụ anwụ mma nalị n'iyie na ndị dị ndụ gị na-emelụo ụfọdụ n'ụlọ nwanyị bawa ebiri nwunye wee mụtasịa ụmụ gwa niile wee biri n'ụlọ kpata nwanyị na-ajụ nne di ye kirikirikiri mkpesi nne di ye ga-abata ụlọ o nwere azịza o ọ dịghị abịa abụ onye ka ọ ṅụrụo na nwanyị a abịagbo ka o nwere mosu weta gbuo mmụọ mkposi nne di ye ga-anwụrụ ozi ọchọọ ọgọdụ dị mma wee tie nu chiri godo na larịa kpọọ ikwu na ibe ka abịa na nne di ma amụka o na nne di ma amụka o na nne di ma amụka bịa bụ akụ mele mụ ma nwụrụ mele mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene kedu ka nwoke si wee mụsa ụmụ mgbe azụsa ụmụ akịa oluzie mgbe a ga-enye ihe nka mba bụrụ moto na-agagharị oluze mbọsị nna wa nwụrụ akpọwa moto friji wee mmanya uwe akpati 1,000,000 ebe a na-eme papa o na ada dị ime amụka o na ọmụka o mana ị na-elu anya n'imie na agụụ gụgbulu nne ya o alili egbuo nwoke mụrụ ọmụmụ nwanne m ọ bụ gịnị n'anya jebele kedụ ebe udo jebele o ya bụ ajụjụ anyị na-ajụzi dị n'ụwa nwanne ka nwanne nwere ego o wee jekwulu nwanne ya nyelụ m aka nwanne m kama ọ ga-enyelụ nwanne ya aka ọ rụọ anya ọlụọ ga alụlụ nne ya o ozu ọnwụ ga-egbuzi nwanne ya ọgbọ ikwu na ibe bịa kene na ezi nwanne m ahụ narị bụ ọkwa ya bụ oju wee yiri ọ boya ke na kwale onye nwula nwuno nwurago nwae imali vige meli mu ma nwuru meli mu na ndo nwanne mo nwa kene ka kene I got up your number. I want to work you one day. Makani woke at you, who will see? Who might be Maginaya? If you see the Maginaya. Babu does Opera. Why do I get his abbey for my young village? Get them on the village, even the judge you work on your name. Abu Ginega Balagin and Noah, I shall not be one day. Abu Ginega Balagin and Noah. Sana Yoruba Anyi man anyi bu wo Nigeria Iwo yi bo bulu wanne Iwo nye Yoruba bulu wanne Iwo nya usanya bulu wanne Wanne kai na yo wanne Ai mo obi wanne Long way was in the Navanda Yoka. So, what is on your Bolivia? Then, what is on your Nadavi? Who get you? He will get you Nadavazi. We will get to go. And your banana doesn't give it. Na pada ma cherubi na sarabin ma ni holy sabbatio ma victory of Jesus ma ni polongwe ve ama Jehovah ma ni polongwe ve born again chetano na nyesha bu Christian maka nobu chuku kanyi nebelo debe sebele nenu wao ewe na va Jesus ewe emem Biko kai chavo bi wande kumuwa. Mana ni chato bi wande, ija ni gabi jundo. Anje jave jave sambe ya, anje na va sambe ya. Kunu jave jave sambe ya, kunu na va sambe ya. Back in Enugu, Eze Godi go Enugu. Onyaga dere ma o, wanne no ga dere gema. for your mouth.
Africa Limited. More music at NigerHighlife.com.